Kalata yolembera Ahebri, chapitala 1. Kale lija Mulungu ankayankhula ndi makolo athu pa nthawi zosiyanasiyana ndiponso mwa njira zosiyanasiyana kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano, Mulungu wayankhula nafe kudzera mwa Mwana wake. Mwanayu anamusankha kuti akhale mwini wa zinthu zonse, ndiponso Mulungu analenga dziko lonse kudzera mwa Iye. Mwanayo ndiye kuwala kwa ulemerero wa Mulungu, chithunzithunzi chenicheni cha khalidwe lake. Iyeyu amachirikiza zinthu zonse ndi mphamvu ya mawu ake. Iye atayeretsa anthu kuchoka ku machimo awo, anakhala pansi kumwamba ku dzanja lamanja la Mulungu wa ulemerero. Mwanayu ndi wamkulu kuposa angelo, monga momwe dzina limene analandira limaposa dzina la angelo. Kodi ndi kwa mngelo uti kumene Mulungu anati, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakhala Atate ako, kapena kunenanso kuti, ine ndidzakhala abambo ake, iye adzakhala mwana wanga. Pamene Mulungu amatuma mwana wake woyamba kubadwa ku dziko lapansi, anati, angelo onse a Mulungu amupembedze iye. Iye ponena za angelo akuti, Mulungu amasandutsa angelo ake mphepo, amasandutsa atumiki ake malawi a moto. Koma za mwana wake akuti, inu Mulungu, mpando wanu waufumu udzakhala mpaka muyaya, ndipo mudzaweruza molungama mu ufumu wanu. Mwakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa. Nchifukwa chake, Mulungu wanu wakukwezani kuposa anzanu pokudzudzani mafuta osonyeza chimwemwe. Mulungu akutinso, Ambuye, pachiyambi inu munayika maziko a dziko lapansi, ndipo zakumwambako ndi ntchito za manja anu. Zimenezi zidzatha, koma inu ndinu wachikhalire. Izo zidzatha ngati zovala, mudzazipindapinda ngati chofunda, ndipo zidzasinthidwa ngati chovala. Koma inu simudzasintha, ndipo zaka zanu sizidzatha. Kodi ndi kwa mngelo uti kumene Mulungu ananenapo kuti, khala ku dzanja langa lamanja mpaka nditapanga adani ako kukhala chopondapo mapazi ako. Kodi angelo onse si mizimu yotumikira odzalandira chipulumutso? Kalata yolembera Ahebri, chapitala 2. Nchifukwa chake, ife tiyenera kusamalira kwambiri zimene tinamva, kuopa kuti pang'ono ndi pang'ono tingazitaye. Popeza uthenga umene unayankhulidwa kudzera mwa angelo unali okhazikika ndithu, choncho aliyense amene ananyozera ndi kusamvera analandira chilango choyenera. Nanga ife tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotere? Ambuye ndiye anayamba kuyankhula za chipulumutsochi. Kenaka amenenso anamvawo anatitsimikizira. Mulungu anachitiranso umboni pochita zizindikiro, zinthu zodabwitsa ndi zamphamvu za mitundu-mitundu, ndipo wapatsa mphatso za Mzimu Woyera monga mwachifuniro chake. Mulungu sanapereke kwa angelo ulamuliro wa dziko limene likubwerali, limene ife tikulinena. Koma palipo pena pamene wina anachitira umboni kuti, “Kodi munthu ndani kuti muzimukumbukira, kapena mwana wa munthu kuti muzimusamalira?”
Munamuchepetsa pangʼono kusiyana ndi angelo. Munamupatsa ulemerero ndi ulemu.
Munamupatsa ulamuliro pa zinthu zonse. Poyika zinthu zonse pansi pa ulamuliro wake, Mulungu sanasiye kanthu kamene sikali mu ulamuliro wake. Koma nthawi ino sitikuona zinthu pansi pa ulamuliro wake, koma tikuona Yesu, amene kwa kanthawi kochepa anamuchepetsa pangʼono kwa angelo, koma tsopano wavala ulemerero ndi ulemu chifukwa anamva zowawa za imfa, kuti mwachisomo cha Mulungu Iye afere anthu onse. Mulungu amene analenga zinthu zonse ndipo zinthu zonse zilipo chifukwa cha Iye ndi mwa Iye, anachiona choyenera kubweretsa ana ake ambiri mu ulemerero. Kunali koyenera kudzera mʼnjira ya zowawa kumusandutsa Yesu mtsogoleri wangwiro, woyenera kubweretsa chipulumutso chawo. Popeza Iye amene ayeretsa ndi oyeresedwa onse ndi abanja limodzi. Nʼchifukwa chake Yesu sachita manyazi kuwatcha iwo abale ake. Iye akuti, "Ine ndidzawuza abale anga za dzina lanu. Ndidzakuimbirani nyimbo zamatamando pamaso pa mpingo.
Ndiponso Ine ndidzakhulupirira Iyeyo." Ndiponso Iye akuti, "Ine ndili pano pamodzi ndi ana amene Mulungu anandipatsa."
Tsono, popeza kuti anawo ndi anthu okhala ndi mnofu ndi magazi, Yesu nayenso anakhala munthu ngati iwowo, kuti kudzera mu imfa yake awononge Satana amene ali ndi mphamvu yodzetsa imfa. Pakuti ndi njira yokhayi imene Iye angamasule amene pa moyo wawo wonse anali ngati akapolo chifukwa choopa imfa. Pakuti tikudziwanso kuti sathandiza angelo koma zidzukulu za Abrahamu. Chifukwa cha zimenezi, Iye anayenera kukhala wofanana ndi abale ake pa zonse, kuti akhale mkulu wa ansembe wachifundo ndi wokhulupirika potumikira Mulungu, kuti potero achotse machimo a anthu. Popeza Iye mwini anamva zowawa pamene anayesedwa, Iyeyo angathe kuthandiza amene akuyesedwanso. Kalata yolembera Ahebri, chaputala 3. Nchifukwa chake abale oyera mtima, amenenso munayitanidwa ndi kumwamba, lingalirani za Yesu amene ndi mtumwi ndi mkulu wa ansembe wa chikhulupiriro chimene timavomereza. Iye anali wokhulupirika kwa Mulungu amene anamupatsa udindowu, monga momwe Mose anali wokhulupirika mʼnyumba yonse ya Mulungu. Yesu anapezeka woyenera kulandira ulemu waukulu kuposa Mose, monga momwemonso womanga nyumba amalandira ulemu waukulu kuposa nyumbayo. Pakuti nyumba iliyonse imamangidwa ndi munthu wina, koma amene anapanga zonse ndi Mulungu. Mose anali wokhulupirika monga mtumiki mʼnyumba yonse ya Mulungu, kuchitira umboni zimene zidzayankhulidwe mʼtsogolo.
Koma Khristu ndi wokhulupirika monga mwana pa nyumba ya Mulungu, ndipo ndife nyumba yake ngati tipitirire kulimbika mtima ndi kunyadira zomwe tikuyembekezerazo.
Tsono, monga Mzimu Woyera akuti, lero mukamva mawu ake, musawumitse mitima yanu, ngati munachitira pamene munawukira pa nthawi yoyesedwa mʼchipululu, pamene makolo anu anandiputa ndi kundiyesa, ndipo kwa zaka 40 anaona zimene ine ndinachita. Nʼchifukwa chake ndinawukwiyira mʼbadowo. Ndipo ine ndinati, nthawi zonse mitima yawo imasochera ndipo iwo sadziwa njira zanga. Kotero ine ndinalumbira nditakwiya kuti iwo sadzalowa mu mpumulo wanga. Abale, samalani kuti pasapezeke wina aliyense mwa inu wokhala ndi mtima woyipa ndi wosakhulupirira, womulekanitsa ndi Mulungu wamoyo. Koma muzilimbikitsana tsiku ndi tsiku, ikadalipo nthawi imene imatchedwa kuti lero, kuti aliyense wa inu mtima wake usawumitsidwe ndi chinyengo cha tchimo. Pakuti timakhala anzake a Khristu ngati tigwiritsitsa mpaka potsiriza chitsimikizo chimene tinali nacho pachiyambi. Monga kunanenedwa kuti, lero ngati mumva mawu ake, musawumitse mitima yanu ngati momwe munachitira pamene munawukira. Nanga amene anamva ndi kuwukira anali ndani? Kodi si onse amene Mose anawatulutsa mu Igupto? Nanga amene Mulungu anawakwiyira zaka 40 anali ndani? Kodi si anthu amene anachimwa, amene mitembo yawo inatsala mʼchipululu muja? Nanga Mulungu ankanena za ndani kuti sadzalowa mu mpumulo wake? Pajatu ankanena za anthu amene sanamvere ake. Tsono ife tikuona kuti sanalowe chifukwa cha kusakhulupirira kwawo.
Kalata yolembera Ahebri, chapitala 4.
Popeza lonjezo lakuti tidzalowe mu mpumulo umene anatilonjeza lilipobe, tiyeni tisamale kuti pasakhale wina aliyense mwa inu wodzalephera kulowamo.
Pakuti Uthenga Wabwino unalalikidwa kwa ife monganso iwo aja. Koma iwo sanapindule nawo uthengawo chifukwa anangomva koma osakhulupirira. Tsono, ife amene takhulupirira, talowa mu mpumulo, monga momwe Mulungu akunenera kuti, ndili wokwiya, ndinalumbira kuti, iwo sadzalowa konse mu mpumulo wanga. Ananena zimenezi ngakhale anali atatsiriza kale ntchito yolenga dziko lapansi. Pena pake, wayankhula za tsiku lachisanu ndi chiwiri mawu awa. Pa tsiku lachisanu ndi chiwiri, Mulungu anapumula ku ntchito zake zonse. Pa ndime inonso akunena za zomwezo pamene akuti, iwo sadzalowa konse mu mpumulo wanga. Popeza kwatsalabe kuti ena adzalowe mu mpumulowo, koma aja anayamba kumva Uthenga Wabwino, sanalowe chifukwa cha kusamvera kwawo. Nchifukwa chake, Mulungu anayikanso tsiku lina limene analitcha lero.
Patapita nthawi yayitali, Iye anayankhula za tsiku lomweli kudzera mwa Davide, monga ndinanena kale kuti, “Lero mukamva mawu ake, musawumitse mitima yanu. Ngati Yoswa akanalowetsa anthu mu mpumulo, Mulungu sakananena pambuyo pake za tsiku lina. Kotero tsono kwatsala mpumulo wa Sabata kwa anthu a Mulungu. Pakuti aliyense amene analowa mu mpumulo wa Mulungu anapuma pa ntchito zake, monga momwe Mulungu anachitira. Tiyeni tsono tiyesetse kulowa mu mpumulo, kuti pasapezeke wina aliyense wolephera potsatira chitsanzo chawo cha kusamvera. Paja mawu a Mulungu ndi amoyo ndi amphamvu, ndi akuthwa koposa lupanga lakuthwa konsekonse. Amalowa mpaka molumikizirana moyo ndi mzimu, ndiponso molumikizirana mfundo ndi mafuta a mafupa. Amaweruza malingaliro ndi zokhumba za mmitima. Palibe kanthu kobisika pamaso pa Mulungu. Zinthu zonse zili poyera ndi zovundukuka pamaso pa Iye amene tiyenera kumufotokozera zonse zimene tachita. Popeza kuti tili ndi mkulu wa ansembe wopambana amene analowa kale kumwamba, Yesu mwana wa Mulungu, tiyeni tigwiritsitse chikhulupiriro chathu chimene timavomereza. Pakuti sitili ndi mkulu wa ansembe amene sangathe kutimvera chifundo chifukwa cha zofoka zathu, koma tili naye amene anayesedwa mʼnjira zonse monga ife, koma sanachimwe. Tiyeni tsono tiyandikire ku mpando waufumu wachisomo mopanda mantha, kuti tilandire chifundo ndi kupeza chisomo chotithandiza pa nthawi yeniyeni. Kalata yolembera Ahebri, chapitala 5. Mkulu wa ansembe aliyense amasankhidwa kuchokera pakati pa anthu ndipo amayikidwa kuti aziwayimirira pamaso pa Mulungu, kuti azipereka mphatso ndi nsembe chifukwa cha machimo. Popeza kuti iye mwini ali ndi zofowoka zake, amatha kuwalezera mtima amene ali osadziwa ndi osochera. Chifukwa cha ichi, iye amadziperekera nsembe chifukwa cha machimo ake omwe ndiponso chifukwa cha machimo a anthu ena. Palibe amene amadzipatsa yekha ulemu wotere, koma amachita kuyitanidwa ndi Mulungu monga momwe anayitanidwira Aaroni. Chifukwa chake Khristu sanadzipatse yekha ulemu wokhala mkulu wa ansembe, koma Mulungu anamuwuza kuti, "Iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakhala Atate ako." Ndipo penanso anati, "Iwe ndiwe wansembe mpaka muyaya, monga mwa unsembe wa Melikizedeki." Yesu pa nthawi imene anali munthu pa dziko lapansi pano, anapereka mapemphero ake ndi zopempha mofuwula ndi misozi kwa Iye amene akanamupulumutsa ku imfa, ndipo anamumvera chifukwa anagonjera modzipereka. Ngakhale Iye anali Mwana wa Mulungu, anaphunzira kumvera pomva zowawa. Atasanduka wangwiro kotheratu, anakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera Iye. Ndipo Mulungu anamuyika kukhala mkulu wa ansembe monga mwa dongosolo la unsembe wa Melikizedeki. Tili ndi zambiri zoti tinganene pa zimenezi, koma ndi zovuta kukufotokozerani chifukwa ndinu ochedwa kuphunzira. Ngakhale kuti pa nthawi ino munayenera kukhala aphunzitsi, pakufunikabe munthu wina kuti abwerezenso kudzakuphunzitsani maphunziro oyambira a choonadi cha Mulungu. Ndinu ofunika mkaka, osati chakudya cholimba. Aliyense amene amangodya mkaka okha, akanali mwana wakhanda. Sakudziwa bwino chiphunzitso cha chilungamo. Koma chakudya cholimba ndi cha anthu okhwima msinkhu, amene pogwiritsa ntchito nzeru zawo aphunzira kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. Kalata yolembera Ahebri, chapitala 6. Tsono, tiyeni tisangoyima pa maphunziro oyambirira enieni a Khristu, koma tipitirire kuti mukule msinkhu. Tisaphunzitsenso zinthu zomwe zili ngati maziko, monga zakutembenuka mtima, kusiya ntchito zosapindulitsa pa moyo wosatha, za kukhulupirira Mulungu, za kuuka kwa akufa, ndi za chiweruzo chotsiriza. Ndipo Mulungu akalola, tidzaterodi. Nkosatheka kuwabwezanso anthu amene nthawi ina anawunikiridwa. Iwowa analawapo mphatso yochokera kumwamba nkulandira nawo Mzimu Woyera. Analawa kukoma kwa mawu a Mulungu ndi mphamvu za nthawi ikubwera, popeza anabwerera mʼmbuyo nkosatheka kuti atembenukenso mtima chifukwa akupachikanso Mwana wa Mulungu ndi kumunyozetsa poyera. Nthaka yolandira mvula kawirikawiri nkubala mbewu zopindulitsa oyilima, Mulungu amayidalitsa.
Koma nthaka yobereka minga ndi nthula ndi yopanda phindu, ndipo ili pafupi kutembereredwa. Matsiriziro ake idzatenthedwa mʼmoto.
Okondedwa anga, ngakhale tikuyankhula zimenezi, ife tikudziwa kuti muli nazo zinthu zabwino zomwe zimabwera pamodzi ndi chipulumutso. Mulungu ndi wolungama, sangayiwale ntchito zanu ndi chikondi chanu chimene munamuonetsa pothandiza anthu ake monga mmene mukuchitirabe tsopano. Ife tikufuna kuti aliyense wa inu aonetse changu chomwechi mpaka kumapeto, kuti zichitikedi zomwe mukuyembekezera. Ife sitikufuna kuti inu mukhale aulesi, koma mutsatire anthu amene pokhulupirira ndi kupirira akulandira zimene zinalonjezedwa. Pamene Mulungu ankamulonjeza Abrahamu, popeza panalibe wamkulu womuposa amene akanamutchula ndi kulumbira mwa iye, analumbira mwa iye yekha kuti, ine ndidzakudalitsa ndithu, ndipo ndidzakupatsa zidzukulu zambiri. Ndipo Abrahamu atayembekezera mofatsa, analandira zimene anamulonjezazo. Anthu amalumbira mʼdzina la wina amene akuwaposa, ndipo lumbiro lotere limatsimikizira zomwe zayankhulidwa ndi kuthetsa mikangano yonse. Momwemonso, Mulungu pofuna kutsimikizira anthu amene adzalandire lonjezo, kuti Iye sangasinthe maganizo, anatsimikiza lonjezo lakelo ndi lumbiro. Mulungu anachita zinthu ziwiri, lonjezo ndi lumbiro, zimene sizingathe kusintha, ndipo Mulungu sangathe kunama. Choncho, Mulungu akutilimbikitsa mtima ife amene tinathawira kwa Iye, kuti tichigwiritsitse chiyembekezo chimene tinalandira. Chiyembekezo chimenechi tili nacho ngati nangula wa moyo wathu, nʼchokhazikika ndi chosagwedezeka, ndipo chimalowa mʼkatikati mwa malo opatulika, kuseri kwa chinsalu chotchinga. Yesu anatitsogolera kupita kumeneko, nalowa mʼmalo mwathu. Iye anasanduka mkulu wa ansembe onse wamuyaya, monga mwa dongosolo la unsembe wa Melikizedeki. Kalata yolembera Ahebri, chaputala 7. Melikizedeki ameneyu anali mfumu ya ku Salemu ndiponso wansembe wa Mulungu wa mwambamwamba. Anakumana ndi Abrahamu pamene ankabwerera kuchokera ku nkhondo atagonjetsa mafumu aja. Melikizedeki anakumana naye namudalitsa. Ndipo Abrahamu anamupatsa chakhumi cha zonse anafunkha. Choyamba, dzina la Melikizedeki likutandauza mfumu ya chilungamo, kenakanso mfumu ya Salemu, kutandauza mfumu ya mtendere. Alibe abambo kapena mayi, alibe chiyambi kapena chitsiriziro cha moyo wake. Iye ali ngati mwana wa Mulungu ndipo akupitirira kukhala wansembe wamuyaya. Mukaona tsono kuti munthuyo anali wamkulu ndithu, pakuti Abrahamu kholo lathu anamupatsa chakhumi cha zimene anafunkha. Tsono lamulo likuti ana a Levi amene amakhala ansembe adzilandira chakhumi kuchokera kwa Aisraeli abale awo, ngakhale kuti abale awowo ndi ochokera kwa Abrahamu. Melikizedeki sanali wochokera kwa Levi, komabe analandira chakhumi kuchokera kwa Abrahamu. Nadalitsa Abrahamuyo amene analandira malonjezo a Mulungu. Mosakaika konse, munthu amene amadalitsa ndi wamkulu kuposa amene akudalitsidwayo. Ansembe amene amalandira chakhumi amafa. Choncho, Melikizedeki ndi wamkulu kuwaposa iwo, chifukwa malemba amamuchitira umboni kuti ndi wamoyo. Wina angathe kunena kuti Levi amene amalandira chakhumi anapereka chakhumicho kudzera mwa Abrahamu, chifukwa pamene Melikizedeki anakumana ndi Abrahamu nkuti Levi ali ndi thupi la kholo lake. Kukanatheka kukhala wangwiro mwa unsembe wa Levi, pakuti malamulo anapatsidwa kwa anthu mwa unsembe wa Levi. Nchifukwa chiyani panafunikanso wansembe wina kuti abwere wofanana ndi Melikizedeki osati Aaroni? Pakuti pamene unsembe usintha, malamulonso amayenera kusintha. Ambuye athu Yesu, amene mawuwa akunena za Iye, anali wa fuko lina, ndipo palibe aliyense wochokera fuko lakelo amene anatumikira pa guwa la nsembe. Pakuti zodziwika bwino kuti Ambuye athu anachokera fuko la Yuda. Kunena za fuko limeneli, Mose sananenepo kanthu za ansembe. Ndipo zimene tinenazi zimamveka bwino ngati tiona kuti pafika wansembe wina wofanana ndi Melikizedeki. Yesu sanakhale wansembe chifukwa cha malamulo monga mwa mabadwidwe ake, koma mwamphamvu ya moyo wosatha, pakuti Mulungu anamuchitira umboni kuti iwe ndi wansembe wamuyaya, monga mwa dongosolo la unsembe wa Melikizedeki. Choncho, lamulo loyamba lachotsedwa chifukwa linali lofowoka ndi lopanda phindu. Tsono, malamulo sangathe kusandutsa chilichonse kukhala changwiro. Koma, mʼmalo mwake mwalowa chiyembekezo chabwino, chimenechi timayandikira nacho kwa Mulungu. Izi sizinachitiketu wopanda lumbiro. Ena ankakhala ansembe popanda lumbiro, koma Yesu ankakhala wansembe ndi lumbiro pamene Mulungu anati, Ambuye analumbira ndipo sangasinthe maganizo ake, Iwe ndi wansembe wamuyaya. Chifukwa cha lumbiroli, Yesu wakhala nkhoswe ya pangano lopambana. Tsono ansembe akale aja analipo ambiri, popeza imfa imawalepheretsa kupitiriza ntchitoyi. Koma Yesu, popeza ndi wamuyaya, unsembe wake ndi wosatha. Nchifukwa chake, Iye amapulumutsa kwathunthu amene amabwera kwa Mulungu kudzera mwa Iyeyo. Iye ali ndi moyo nthawi zonse kuti adziwapempherera iwo. Uyu ndi mkulu wa ansembe amene tikumufuna chifukwa ndi woyera, wopanda choyipa kapena chodetsa chilichonse, wosiyana ndi anthu ochimwa, ndiponso wokwezedwa kuposa zonse zakumwambaku. Kusiyana ndi akulu a ansembe ena aja, Yesu sanafunike kupereka nsembe tsiku ndi tsiku, poyamba chifukwa cha machimo ake, ndipo kenaka chifukwa cha machimo a anthu ena. Iye anadzipereka nsembe chifukwa cha machimo awo kamodzi kokha, pamene anadzipereka yekha. Pakuti lamulo limasankha anthu amene ndi ofowoka kukhala akulu a ansembe. Koma lumbiro lomwe linabwera pambuyo pa lamulo linasankha mwana amene anapangidwa kukhala wangwiro kwamuyaya. Kalata yolembera Ahebri, chapitala 8. Fundo yayikulu pa zimene tikunenazi ndi iyi. Tili naye ife mkulu wa ansembe amene anakhala ku dzanja lamanja la mpando waufumu wa Mulungu wa ulemerero kumwamba. Ndipo akutumikira mʼmalo opatulika mu tenti yeniyeni yoyikidwa ndi Ambuye, osati ndi munthu. Mkulu wa ansembe aliyense amasankhidwa kuti adzipereka mphatso ndi nsembe kwa Mulungu. Ndipo kunali koyenera kuti wansembe wathunso akhale mkanthu kopereka. Ngati iye akanakhala pa dziko lapansi, sakanakhala wansembe pakuti alipo kale anthu amene amapereka mphatso zolembedwa mʼmalamulo. Iwo amatumikira pamalo opatulika amene ndi chithunzi ndi chifanizo cha zimene zili kumwamba. Ichi ndi chifukwa chake Mose anachenjezedwa pamene anali pafupi kumanga tenti. Uonetsetse kuti wapanga zonse monga momwe ndikukuonetsera pa phiri pano. Koma Yesu analandira utumiki wopambana kuposa wawo, monga Iyenso ali nkhoswe ya pangano lopambana kuposa lakale lija, chifukwa pangano latsopano lakhazikika pa malonjezano opambana kwambiri. Ngati pangano loyamba lija likanakhala langwiro, sipakanafunikanso lina mʼmalo mwake.
Koma Mulungu anapeza zolakwika pakati pa anthu ndipo anati, Masiku akubwera, akutero Yehova, pamene ndidzachita pangano latsopano ndi Aisraeli ndiponso nyumba ya Yuda. Silidzakhala ngati pangano limene ndinachita ndi makolo awo, pamene ndinawagwira pa dzanja nkuwatulutsa ku Igupto, chifukwa iwo sanasunge pangano langa lija ndipo ine sinawasamalire, akutero Ambuye.
Tsono ili ndi pangano ndidzapangane ndi nyumba ya Israeli. Atapita masiku amenewa,
akutero Ambuye, Ine ndidzayika malamulo anga mʼmaganizo mwawo ndi kulemba mʼmitima mwawo. Ine ndidzakhala Mulungu wawo, ndipo iwo adzakhala anthu anga. Sipadzafunikanso wina kuti aphunzitse mnzake, kapena munthu kuphunzitsa mʼbale wake, kunena kuti, udziwe Ambuye, chifukwa onse adzandidziwa, kuyambira wamngʼono mpaka wamkulu. Pakuti Ine ndidzawakhululukira zoyipa zawo, ndipo sindidzakumbukiranso machimo awo. Ponena kuti pangano latsopano, Mulungu wapanga pangano loyamba lija kukhala lotha ntchito, ndipo chilichonse chimene chayamba kutha ntchito ndi kukalamba chili pafupi kuchokeratu. Galata yolembera Ahebri, chapitala 9.
Pangano loyamba lija linali ndi malamulo okhudza chipembedzo ndi malo opembedzeramo omangidwa ndi anthu.
Anthu ankamanga chihema. Mʼchipinda choyamba munali choyikapo nyale, tebulo ndi buledi woperekedwa kwa Mulungu. Chipinda chimenechi chinkatchedwa malo opatulika. Kuseri kwa chinsalu chotchinga chachiwiri kunkatchedwa malo opatulika kwambiri. Mmenemo munali guwa lansembe la golide lofukizirapo lubani. Munalinso bokosi la chipangano lokutidwa ndi golide. Mʼbokosimo munali mʼphika wagolide mmene ankasungiramo mana ndi ndodo ya Aaroni imene inaphuka ija, ndiponso miyala ya chipangano. Pamwamba pa bokosilo panali zifanizo za angelo otchedwa akerubi aulemerero, atapimba chivindikiro cha bokosilo chimene chinali malo okhululukirapo machimo. Koma nzosatheka tsopano kufotokoza zinthu mwatsatanetsatane. Zinthu zonsezi zitakonzedwa, ansembe ankalowa mʼchipinda choyamba chija nthawi ndi nthawi kumatumikiramo. Koma mkulu wa ansembe yekha ndiye ankalowa mʼchipinda chachiwiri chija kamodzi kokha pa chaka. Iye sankalowamo wopanda magazi. Magaziwo ankapereka nsembe kwa Mulungu chifukwa cha iye mwini, ndiponso chifukwa cha machimo a anthu amene ankachita mosazindikira. Mwa njira imeneyi Mzimu Woyera ankaonetsa kuti njira yolowera ku malo opatulika inali isanaonetsedwe pamene chihema choyamba chinali chilipo. Zimenezi zofanizira chabe, ndipo zinkalozera nthawi ino, kusonyeza kuti mphatso ndi nsembe zimene zinkaperekedwa sizinkachotsa chikumbumtima cha opembedzayo. Inali nkhani ya zakudya, ya zakumwa ndi miyambo yosiyanasiyana ya masambidwe. Anali malamulo akunja kokha mpaka pa nthawi imene anakonzanso zonse mwatsopano. Koma Khristu atafika monga mkulu wa ansembe wa zinthu zokoma zimene zilipo tsopano, Iye analowa mʼchihema chachikulu ndiponso changwiro chimene sichinamangidwe ndi munthu, ndiye kuti sichili pansi pano.
Iye sanalowemo ndi magazi a mbuzi yayimuna, ana angʼombe, amphongo, koma analowa mʼmalo opatulika kamodzi kokha ndi magazi ake, atatikonzera chipulumutso chosatha.
Ngati magazi a mbuzi yayimuna, angʼombe yayimuna ndi phulusa la mwana wangʼombe wamkazi zimati zikawazidwa pa odetsedwa, zimawayeretsa kotero kuti amakhala oyeretsedwa ku thupi. Koposa kotani magazi a Khristu, amene mwa Mzimu wamuyaya anadzipereka yekha kwa Mulungu kukhala nsembe yopanda chilema. Iye adzayeretsa chikumbumtima chathu pochotsa ntchito za imfa kuti ife titumikire Mulungu wamoyo. Pa chifukwa chimenechi, Khristu ndi mkhalapakati wa pangano chatsopano kuti iwo amene anayitanidwa alandire chuma chamuyaya, pakuti iye tsopano anafa ngati dipo lomasula iwo ku machimo amene anachita ali pansi pa pangano choyamba chija. Ngati munthu alemba pangano losiyira ena chuma, pafunika kutsimikiza kuti wolemba panganolo wamwaliradi, chifukwa pangano lotere limakhala ndi mphamvu ngati wolembayo wamwalira. Siligwira ntchito pamene wolembayo ali ndi moyo. Nchifukwa chake, chipangano choyamba chija sichinachitike popanda kukhetsa magazi. Mose atawawuza anthu onse malamulo, anatenga magazi a ana angʼombe amphongo ndi ambuzi yayimuna pamodzi ndi madzi, ubweya wofiira ndiponso chitsamba chotchedwa hisope, ndi kuwaza pa buku ndi anthu onse. Iye anati, awa ndi magazi a pangano chimene Mulungu wakulamulirani kuti muchisunge. Momwemonso, Mose anawaza magazi pa chihema chija ndiponso pa zipangizo zonse zogwiritsa ntchito pa chipembedzo. Monga mwa malamulo titha kunena kuti pafupifupi zinthu zonse zimayeretsedwa ndi magazi, ndipo popanda kukhetsa magazi palibe kukhululukidwa machimo. Tsono panafunika kuti zinthu zongofanizira zenizeni zakumwamba ziyeretsedwe ndi nsembe zimenezi, koma zinthu zakumwamba zenizenizo kuti ziyeretsedwe, panafunika nsembe zina zoposa zimenezo. Pakuti Khristu sanalowe mʼmalo opatulika omangidwa ndi anthu, amene anali chifaniziro cha malo enieniwo. Iye analowa kumwamba kwenikweniko kuti azionekera pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Iye sanalowe kumwamba kuti azikadziperekanso nsembe kachiwiri, monga momwe mkulu wa ansembe ankachitira chaka ndi chaka ku malo opatulika kwambiri ndi magazi amene sanali ake. Zikatero, bwezi Khristu atamva zowawa kambirimbiri, chilengedwere cha dziko lapansi. Koma tsopano anaoneka kamodzi kokha chifukwa cha onse pa nthawi yotsiriza kuti achotse tchimo podzipereka yekha nsembe. Popeza kurayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo kenaka kuweruzidwa, momwemonso Khristu anadzipereka nsembe kamodzi kokha kuchotsa machimo a anthu ambiri, ndipo iye adzaonekanso kachiwiri, osati kudzachotsa tchimo, koma kudzapereka chipulumutso kwa amene akumudikira. Galata yolembera Ahebri, chapitala 10. Malamulo ndi chithunzithunzi cha zinthu zabwino zimene zikubwera, osati madalitso enieniwo. Pa chifukwa chimenechi, sizingatheke konse kuti nsembe zimodzimodzi zoperekedwa kawirikawiri kosalekeza ndi chaka kuti nkosandutsa angwiro amene amabwera kudzapembedza. Ngati zikadamatero, iwowo akadasiya kupereka nsembezo. Pakuti opembedzawo akadamayeretsedwa kamodzi kokha, sibwezi chikumbumtima chawo chikuwatsutsabe chifukwa cha machimo awo. Koma nsembezo zimawakumbutsa anthuwo machimo awo chaka ndi chaka.
Chifukwa nʼkosatheka kuti magazi a ngʼombe yayimuna ndi mbuzi yayimuna achotse machimo.
Nʼchifukwa chake Khristu atabwera pa dziko lapansi anati, simunafune nsembe kapena zopereka, koma thupi munandikonzera. Simunakondwere nazo nsembe zopsereza ndi nsembe zopereka chifukwa cha tchimo.
Tsono ine ndinati, ndili pano ine, Inu Mulungu, ndabwera kudzachita zimene mukufuna monga zinalembedwa mʼmalemba. Poyamba Iye anati, nsembe kapena zopereka zopsereza ndi nsembe zopereka chifukwa cha tchimo, Inu simunazifune kapena kukondwera nazo. Ngakhale kuti malamulo ndiye amanena kuti ziperekedwe.
Pamenepo Iye anati, ndili pano ine, ndabwera kudzachita zimene mukufuna. Khristu anachotsa nsembe zoyamba zija kuti mʼmalo mwake ayikemo nsembe za mtundu wachiwiri. Nʼchifukwa chakuti Yesu Khristu anachita zimene Mulungu anafuna kuti achite. Ndife oyeretsedwa ndi nsembe ya thupi lake limene analipereka kamodzi kokha. Wansembe aliyense amayimirira tsiku ndi tsiku nʼkutumikira, ndipo amapereka nsembe imodzimodzi mobwerezabwereza, nsembe zimene sizingathe kuchotsa machimo. Koma pamene wansembe uyu anapereka kamodzi kokha nsembe imodzi yokha chifukwa cha machimo, iye anakhala pansi kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko akudikira tsono kuti Mulungu asandutse adani ake kukhala chopondapo mapazi ake. Chifukwa cha nsembe imodzi, iye anasandutsa angwiro kwamuyaya iwo amene akuwayeretsa. Mzimu Woyera nayenso akuchitira umboni za zimenezi kwa ife. Poyamba Iye anati,
Ambuye akuti, nali pangano limene ndidzachita nawo atapita masiku amenewo, akutero Ambuye. Ndidzayika malamulo anga mʼmitima mwawo, ndipo ndidzawalemba mʼmaganizo mwawo.
Ndipo akutinso, sindidzakumbukiranso konse machimo awo ndi zolakwa zawo. Ndipo pamene machimo akhululukidwa, sipamafunikanso nsembe yoperekedwa chifukwa cha machimowo. Ndipo tsono abale, molimba mtima timalowa mʼmalo opatulika kwambiri chifukwa cha magazi a Yesu. Iye anatitsekulira njira yatsopano ndi ya moyo kudutsa chinsalu chotchinga chimene ni thupi lake. Ndiponso tili ndi wansembe wamkulu woyangʼanira nyumba ya Mulungu. Tsono tiyeni tiyandikire kwa Mulungu ndi mtima woona ndi wodzaza ndi chikhulupiriro. Popeza mitima yathu yayeretsedwa ndi yopanda chikumbumtima chotitsutsa. Ndiponso matupi athu asambitsidwa ndi madzi woyera. Tiyeni tigwiritsitse mosagwedezeka zimene timayembekezera ndi kuzivomereza. Pakuti amene anatilonjezayo ndi wokhulupirika. Tiziganizira mmene tingalimbikitsirane wina ndi mzake pokondana ndi kuchita ntchito zabwino. Tiyeni tisaleke kusonkhana kwathu pamodzi monga mmene ena amachitira, koma tizilimbikitsana makamaka poona kuti tsiku la Ambuye layandikira. Ngati ife tipitirira kuchimwa mwadala pamene tikudziwa choona, palibenso nsembe ina imene ingaperekedwe chifukwa cha machimo athuwo, koma kumangodikira kokha ndi mantha, chiweruzo ndiponso moto woopsa umene udzawononga adani a Mulungu.
Aliyense amene amakana malamulo a Mose amaphedwa popanda chifundo mchomwe. malingana pali mboni ziwiri kapena zitatu. Koposa kotani nanga ululu wa chilango chimene adzalandire munthu amene amapeputsa Mwana wa Mulungu, amene amayesa magazi a pangano, amene anamuyeretsa kukhala chinthu chodetsedwa ndi kunyoza mzimu wachisomo?
Pakuti timadziwa amene anati, kubwezera chilango nkwanga, ndidzawalanga ndine. Iye anatinso, Ambuye adzaweruza anthu ake.
Chinthu choopsa kugwa mʼmanja a Mulungu wamoyo.
Kumbukirani masiku akale aja, mutangowunikiridwa chatsopano. Pa nthawi imeneyi munapirira zowawa zambiri. Nthawi zina ankakunyozani pa gulu ndi kukuzunzani. Nthawi zina munkamva zowawa pamodzi ndi amene ankasautsidwa chotere. Munkawamvera chisoni amene anali mʼndende ndiponso munkalola mokondwera kuti akulandeni katundu wanu chifukwa munkadziwa kuti muli nacho chuma choposa ndi chosatha. Tsono musataye kulimbika mtima kwanuko pakuti mudzalandira nako mphotho yayikulu. Nkofunika kuti mupirire kuti pamene muchita chifuniro cha Mulungu mudzalandire zimene Iye analonjeza. Pakuti mkanthawi kochepa chabe, Iye amene akubwera adzabwera ndipo sachedwa ayi. Koma wolungama wangayo adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Ndipo ngati Iye abwerera mʼmbuyo mwa mantha, ine sindidzakondwera naye.
Koma ife sindife amodzi a iwo obwerera mʼmbuyo mwa mantha ndi owonongedwa, koma ndife amodzi a amene akukhulupirira ndi opulumutsidwa.
Kalata yolembera Ahebri, chapitala 11. Tsopano chikhulupiriro ndi kusakaika konse pa zinthu zimene tikuziyembekeza ndi kutsimikiza kuti zinthu zimene sitiziona zilipo ndithu. Ndi chikhulupiriro chimenechi makolo athu akale anayamikidwa. Ndi chikhulupiriro timazindikira kuti dziko lapansi ndi la mwamba zinapangidwa ndi mawu a Mulungu, ndi kuti zinthu zoonekazi zinachokera ku zinthu zosaoneka. Ndi chikhulupiriro Abele anapereka kwa Mulungu nsembe yoposa imene Kaini anapereka. Ndi chikhulupiriro anatchedwa munthu wolungama, Mulungu atayamikira zopereka zake. Ngakhale iye anafa, akuyankhulabe chifukwa cha chikhulupiriro chakecho.
Ndi chikhulupiriro Enoki anatengedwa wamoyo, motero iye sanalawe imfa, sanapezeke chifukwa Mulungu anamutenga. Pakuti asanatengedwe, anayamikiridwa kuti akondweretsa Mulungu.
Ndipo popanda chikhulupiriro nkosatheka kukondweretsa Mulungu, chifukwa aliyense amene amabwera kwa Iye ayenera kukhulupirira kuti Mulungu alipodi ndi kuti Iye amapereka mphotho kwa amene akumufunitsitsa. Ndi chikhulupiriro Nowa atachenjezedwa za zinthu zimene zinali zisanaoneke, anachita mantha napanga chombo kuti apulumutsire banja lake. Ndi chikhulupiriro chake anatsutsa dziko lapansi ndipo analandira chilungamo chimene chimabwera ndi chikhulupiriro. Ndi chikhulupiriro Abrahamu atayitanidwa kuti apite ku dziko limene anamulonjeza kuti lidzakhala lake, anamvera ndi kupita ngakhale sanadziwe kumene ankapita. Ndi chikhulupiriro chomwecho anakhala ngati mlendo mʼdziko lija limene Mulungu anamulonjeza. Anakhala mʼmatenti monganso anachitira Isake ndi Yakobo. amene nawonso analonjezedwanso. Pakuti amadikira mudzi wokhala ndi maziko, umene mmisiri ndi womanga wake ndi Mulungu. Ndi chikhulupiriro, Sara analandira mphamvu zokhala ndi pakati, ngakhale kuti zaka zake zobala mwana zinali zitapita kale, popeza anamutenga amene analonjeza kukhala wokhulupirika.
Chifukwa chake, mwa munthu mmodzi amene anali ngati wakufa, munatuluka mibado yochuluka ngati nyenyezi ndi yosawerengeka ngati mchenga wa mʼmbali mwa nyanja.
Onsewa anakhalabe mwachikhulupiriro mpaka anafa. Iwo sanalandire zimene Mulungu anawalonjeza. Iwo anangozionera chapatali ndi kuzilandira. Ndipo iwo anavomereza kuti anali alendo ndi osakhazikika pa dziko lapansi. Anthu amene amanena zinthu zotere amaonekeratu kuti akufuna dziko lawo lenileni. Akanakhala kuti akuganiza za dziko limene analisiya, akanapeza mpata obwerera kwawo. Mʼmalo mwake, iwo amafunitsitsa dziko labwino, ndilo lakumwamba. Nchifukwa chake Mulungu sachita manyazi kutchedwa Mulungu wawo, pakuti Iye anawalonjeza mudzi. Ndi chikhulupiriro, Abrahamu, Mulungu atamuyesa, anapereka Isake ngati nsembe. Ngakhale anali munthu woti Mulungu anamulonjeza, anakhala wokonzeka kupereka nsembe mwana wake mmodzi yekhayo. Za mwana ameneyo, Mulungu anamuwuza iye kuti, zidzukulu zako zidzachokera mwa Isake. Abrahamu amazindikira kuti Mulungu angathe kuukitsa akufa. Ndipo tingathe kunena mofanizira kuti iye analandiranso Isake ngati wouka kwa akufa. Ndi chikhulupiriro, Isake anadalitsa Yakobo ndi Esau pa zatsogolo lawo. Ndi chikhulupiriro, pamene Yakobo ankamwalira, anadalitsa ana awiri a Yosefe, ndipo anapembedza Mulungu atatsamira ndodo yake. Ndi chikhulupiriro, Yosefe ali pafupi kumwalira, anayankhula za kutuluka kwa Aisraeli mu Igupto, ndipo anawawuza zoti adzachite ndi mafupa ake. Ndi chikhulupiriro, Mose atabadwa makolo ake anamubisa miyezi itatu, chifukwa iwo anaona kuti mwanayo anali wokongola ndipo sanaope konse lamulo la mfumu. Ndi chikhulupiriro, Mose atakula anakana kutchedwa mwana wa mwana wa mkazi wa Farao. Iye anasankha kuzunzika nawo limodzi anthu a Mulungu kuposa kusangalala ndi zokondweretsa za uchimo kwa nthawi yochepa. Anaona kuti kuzunzika chifukwa cha Khristu kunali kwa mtengo wapatali kuposa chuma cha ku Igupto, chifukwa amaona mphoto ya mtsogolo. Ndi chikhulupiriro, anachoka ku Igupto wosaopa ukali wa mfumu. Iye anapirira chifukwa anamuona Mulungu amene ndi wosaonekayo.
Ndi chikhulupiriro, anachita Paska ndi kuwaza magazi kuti mngelo wowononga ana oyamba kubadwa asaphe ana oyamba kubadwa a Israeli. Ndi chikhulupiriro, Aisraeli anawoloka nyanja yofiira pakati pa mtunda powuma, koma Aigupto atayesa kutero anamizidwa.
Ndi chikhulupiriro, mpanda wa Yeriko unagwa Aisraeli atawuzungulira kasanu ndi kawiri. Ndi chikhulupiriro, Rahabe, mkazi wadama sanaphedwe pamodzi ndi osamvera aja, chifukwa analandira bwino ozonda aja ku nyumba kwake. Kodi ndinenenso chiyani? Nthawi yandichepera yoti ndinene za Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefita, Davide, Samueli ndi aneneri, amene ndi chikhulupiriro anagonjetsa mafumu, anakhazikitsa chilungamo ndi kulandira zimene zinalonjezedwa. Anatseka pakamwa pa mikango, anazimitsa moto waukali, ndipo anapulumuka osaphedwa ndi lupanga. Anali wofowoka, koma analandira mphamvu. Anasanduka amphamvu pa nkhondo, nathamangitsa magulu a nkhondo a adani awo. Amayi ena analandira anthu awo amene anafa, ataukitsidwanso. Enanso anazunzidwa ndipo anakana kumasulidwa kuti adzaukenso ndi moyo wabwino. Ena anawaseka ndi kuwakwapula, pamenenso ena anamangidwa ndi kupita ku ndende. Anagendedwa miyala, anachekedwa pakati, ena anaphedwa ndi lupanga. Iwo anayendayenda atavala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, umphawi okhaokha, ozunzidwa ndi kuvutitsidwa. Dziko lapansi silinawayenere. Anayendayenda mʼzipululu ndi mʼmapiri, ndiponso mʼmapanga ndi mʼmaenje. Onsewa anayamikidwa chifukwa cha chikhulupiriro chawo. Komabe palibe wa iwo amene analandira zimene analonjezedwa. Mulungu anatikonzera ife kanthu koposa, kuti iwo asayesedwe angwiro popanda ife. Kalata yolembera Ahebri, chapitala 12. Tsono popeza ifenso tazunguliridwa ndi gulu lalikulu la mboni, tiyeni titaye chilichonse chimene chimatitchinga, makamaka tchimo limene limatikola mosavuta, ndipo tithamange ndi khama mpikisano umene tayambawo. Tiyeni tiyangʼanitsitse Yesu, amene ndi woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Chifukwa cha chimwemwe chimene chimamudikira, anapirira zowawa za mtanda. Iye ananyoza manyazi a imfa yotere, ndipo tsopano akukhala kudzanja lamanja la mpando wa ufumu wa Mulungu. Muzilingalira za iye amene anapirira udani waukulu chotere wochokera kwa anthu ochimwa, kuti musafowoke ndi kutaya mtima. Polimbana ndi uchimu, simunafike mpaka pokhetsa magazi. Kodi mwayiwala mawu olimbitsa mtima aja amene Mulungu anayankhula kwa inu ngati ana ake? Mawuwo ndi awa: mwana wanga, usapeputse kulanga kwa Ambuye, ndipo usataye mtima pamene akukudzudzula, chifukwa Ambuye amadzudzula amene amawakonda, ndipo amalanga aliyense amene amamulandira. Pamene mukupirira masautso monga chilango, Mulungu achitira inu monga ana ake. Kodi ndi mwana wotani amene abambo ake samulanga? Ngati inu simulangidwa, komatu aliyense amalangidwa, ndiye kuti sindinu ana enieni koma amchigololo.
Komanso tonsefe tinali ndi abambo athu otibala amene amatilanga ndipo timawapatsa ulemu. Nanga kodi sitidzagonjera Atate a mizimu yathu kuti tikhale ndi moyo?
Abambo athu ankatilanga kwa kanthawi kochepa monga amaonera kufunika kwake. Koma Mulungu amatilanga kuti tipindule, kuti tikhale oyera mtima.
Palibe chilango chimene chimaoneka kuti ndi chabwino pa nthawiyo, komatu chowawa. Koma pambuyo pake chimabweretsa chipatso cha chilungamo ndi mtendere kwa iwo amene aleredwa mwa njira imeneyi.
Nchifukwa chake limbitsani manja anu otopa
ndi mawondo anu ongowoka.
Muziyenda mʼnjira zowongoka, kuti iwo amene akukutsatirani ngakhale ndi olumala ndi ofowoka, asapunthwe ndi kugwa koma adzilimbikitsidwa. Yesetsani kukhala pa mtendere ndi anthu onse, ndi kukhala oyera mtima. Pakuti popanda chiyero palibe ndi mmodzi yemwe adzaona Ambuye.
Yangʼanitsani kuti wina aliyense asachiponye chisomo cha Mulungu, ndiponso kuti pasaphuke muzu wamkwiyo umene udzabweretsa mavuto ndi kudetsa ambiri.
Yangʼanitsitsani kuti pasakhale wina wachigololo kapena wosapembedza ngati Esau, amene chifukwa cha chakudya cha kamodzi kokha anagulitsa ukulu wake. Monga inu mukudziwa, pambuyo pake, pamene anafuna kuti adalitsidwe, anakanidwa. Sanapezenso mpata woti asinthe maganizo, ngakhale anafuna madalitsowo ndi misozi.
Inu simunafike ku phiri limene mungathe kulikhudza, loyaka moto wa mdima bii, la mphepo ya mkuntho,
limene pali kulira kwa lipenga ndiponso kumveka kwa mawu. Anthu amene amamva mawuwo anapempha kuti asawayankhulenso mawu ena. Iwo anachita mantha ndi lamulo lija lakuti ngakhale nyama ikangokhudza phirilo iphedwe ndi miyala. Maonekedwenso a Mose anali woopsa kwambiri, ngakhale Mose yemwe anati, ine ndinachita mantha ndi kunjenjemera. Koma inu mwafika ku phiri la Ziyoni, ku mzinda wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba. Mwafika mu msonkhano wa angelo osangalala, osawerengeka. Mwafika mu mpingo wa ana oyamba kubadwa, amene mayina awo analembedwa kumwamba. Inu mwafika kwa Mulungu woweruza anthu onse, ndiponso kwa mizimu ya anthu olungama ndi osandutsidwa kukhala angwiro.
Kwa Yesu mʼkhalapakati wa pangano latsopano, ndiponso mwafika ku magazi owazidwa umene umayankhula mawu abwino kuposa magazi a Abele.
Chenjerani kuti musakane kumvera amene akuyankhula nanu. Anthu amene anakana kumvera Iye amene anawachenjeza uja pa dziko lapansi pano sanapulumuke ku chilango ayi. Nanga tsono ife tidzapulumuka bwanji ngati tikufulatira wotichenjeza wochokera kumwamba? Pa nthawiyo mawu ake anagwedeza dziko lapansi, koma tsopano Iye walonjeza kuti kamodzi kenanso ndidzagwedeza osati dziko lapansi lokha komanso lakumwamba.
Mawu akuti kamodzi kenanso akuonetsa kuchotsedwa kwa zimene zitha kugwedezeka. zonse zolengedwa, kotero kuti zimene sizingatheke kugwedezeka zitsale.
Popeza tikulandira ufumu umene sungagwedezeke, tiyeni tikhale oyamika ndi kupembedza Mulungu movomerezeka ndi mwaulemu ndi mantha.
Pakuti Mulungu wathu ndi moto wonyeketsa.
Kalata yolembera Ahebri, chapitala 13. Pitirizani kukondana monga abale. Musayiware kusamalira alendo, pakuti pochita zimenezi, anthu ena anasamalira angelo amene samawadziwa. Muzikumbukira amene ali mʼndende, ngati kuti inunso ndi omangidwa, ndiponso amene akusautsidwa, ngati inunso mukuvutika. Ukwati muziwulemekeza nonse, ndipo mwamuna ndi mkazi azikhala wokhulupirika, pakuti anthu adama ndi achigololo Mulungu adzawalanga. Mtima wanu usakonde ndalama, koma mukhutitsidwe ndi zimene muli nazo, chifukwa Mulungu anati, sadzakusiyani kapena kukutayani konse. Kotero ife tikunena molimba mtima kuti, Ambuye ndiye mthandizi wanga. Sindidzachita mantha. Munthu angandichitenji ine? Muzikumbukira atsogoleri anu, amene amakulalikirani mawu a Mulungu. Ganizirani za moyo wawo, ndipo tsatirani chikhulupiriro chawo. Yesu Khristu ndi yemweyo, dzulo, lero ndi kunthawi zonse. Musasocheretsedwe ndi ziphunzitso zosiyanasiyana zachilendo. Nkwabwino kuti mitima yathu ilimbikitsidwe ndi chisomo osati ndi chakudya, chimene sichipindulitsa iwo amene amachidya. Ife tili ndi guwa lansembe, ndipo ansembe otumikira mtenti cha Ayuda saloledwa kudya zochokera pamenepo. Mkulu wa ansembe amatenga magazi kukapereka nsembe chifukwa cha machimo, koma nyamayo imaotchedwa kunja kwa msasa. Nchifukwa chakenso, Yesu anafera kunja kwa mzinda kuti ayeretse anthu ake kudzera mʼmagazi ake. Tiyeni tsono tipite kwa iye kunja kwa msasa, titasenza chitonzo chake. Pakuti ife tilibe mzinda wokhazikika, koma tikudikira mzinda umene ukubwera. Tsono, tiyeni kudzera mwa Yesu tipereke nsembe zachiyamiko kwa Mulungu osalekeza, chipatso cha milomo imene imavomereza dzina lake. Ndipo musayiware kumachita zabwino ndi kuthandiza ena, pakuti Mulungu amakondwera ndi nsembe zotere. Muzimvera atsogoleri anu ndi kugonjera ulamuliro wawo. Iwo amakuyangʼanirani monga anthu amene adzayenera kufotokoza za ntchito yawo pamaso pa Mulungu. Muziwamvera kuti agwire ntchito yawo ndi chimwemwe osati molemedwa, pakuti izi sizingakupindulireni.
Mutipempherere ifenso, pakuti tikutsimikiza kuti tili ndi chikumbumtima changwiro ndipo timafuna kuchita zinthu zonse mwaulemu.
Ine ndikukupemphani kuti mundipempherere kuti Mulungu andibwezere kwa inu msanga. Mulungu wamtendere, amene kudzera mʼmagazi a pangano lamuyaya anaukitsa Ambuye athu Yesu kwa akufa, amene ndi mʼbusa wamkulu, akupatseni chilichonse chabwino kuti muchite chifuniro chake, ndipo Mulungu achite mwa ife chimene chingamukomere kudzera mwa Yesu Khristu. Kwa Iye kukhale ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Ndikukupemphani abale kuti mulandire mawu anga a chilimbikitso pakuti ndakulemberani mwachidule. Ine ndikufuna kuti inu mudziwe kuti mʼbale wathu Timoteyo wamasulidwa. Ngati iye angafike msanga, ndibwera naye kudzakuonani. Mupereke moni kwa atsogoleri anu onse ndiponso kwa anthu onse a Mulungu. Abale ochokera ku Italiya akupereka moni. Chisomo chikhale ndi inu nonse.